Your boy Lobster, I am Pro. Sounds of the record.
I am Pro.
Ura vibe. Ura vibe. Ura vibe. Ura vibe. Wenge ninjikuiremu. Bafeka rapa bonyini bekangiremu. Aba ni mefona bake bonyini bakirugiremu. Love study bane sige mwana waketunya sigeremu. Mba mwana wabunyoro empire sharp. Ngira mission kuteka bunyoro hamapu. Nikiokula ninuzaru nyo from rapo. Uwe mtima kucheka chali mbeleza gap. It's just the beginning kulio mine ya kufoka sharp. Mika anafia nyisa na mahaga lina Trump. Uwe ungira nkogwa Mr. Google app. Nkitera madanka Ronaldo mwaru big up. Enu vibe kutera kusinga na syrup. Lekelea wewenu watuzine vya scrap. Wama iwo mwana wageto mbeleza hani kirapu. Usekisebo na wekusabe namba ya WhatsApp. Tere kutini sana ba superstar. Bona batani kikwiru kramu wa pasta. Bakutina nyomu nila kolebi ya ba master. Omanyiri wa merewe foide ba disaster. Ama waragawu gawe nikikara ha chapter. Baba ili wata kusubira ene competitor. Hati njizire mbaka kase ninye director. Dibande stigwa ya bakusine banyeta murasta. Wama iwo mwana waketowe ungena pulasta. You can make it and become a superstar. Never lose hope lemera unka baganga star. Dibande sikenga kora muno kunyeta love star. Zikirabu abana bakwenda ifone atali zitabu wabuza love star bagamba kafuka serebu obo mmanyira kubira kuyana no mulunyo fronyo kamrua na sabu bakompiti tanka bokeza murabu nikyo kulamba na memo hawebu usekise ni nyabu tekere hanobu buradio tabihua jali enu jobu buradio tabihua jali enu